Leo, napata call toka kila sehemu. Call za maniga na call za madam. Club kuna party kama summer jam. Subiri kwanza nende ATM. Nazama ndani kilanja kichwani nishaji chanja. Na steam za puff moja na banja. Nazima kijiti na saka plus na city. Na machizi wa street tuna check mabinti. Navyo act kama fubu matozo anajua mwenzao. Kumbe mtoto wa kitaa na shida kibao. Wanakuja na wonguza na wapige bao. Wanachukia wow na pendo na dada zao. Shepu pige hit already. Hit already. Bal na bakule kiba zika hit already. Aza kiwa na chila ika hit already. Sharad kumama malaika ma baby. Siniulize pia kubeng wana bang kiwa na cash. Kitaa pia na gang kama konde mini jesh. Swaga kinye mwezi na slang kata cash. I'm so nice, I'm so clean, I'm so flash. Wanaisha handsome, duly sex. Tumzima sijia fulia, Mr. Nice. Na shen za kalume sendi Mr. Plice. Na kaza mtoto kiume, day and night. Na wachapo kwa slogan, Wes Gun Logan, Captain Morgan. Na pigia ka Hogan, Wes Gun Roga. Kwa tunmeoga, kakipinu metoga basu weni shh. Sha delete my folder, get off my shoulder. Shavuka my border, so nguvu ya soda. Nina marathon order, na sprint kwa order. Kimbia zo joga, nta kukuta msoga. Ndona wapi, mganga agize daga Vuvia one shombo asikia kinya Shea ma padre na ubilibahe Demo umtaki anafosi umbae Shine kila saa, drive kila car. Pande zote star, rock city da. Paka kwa Uncle G, pande za Zanzibar. Fanya sana kazi, chana sana bazi. Heshimu sana wazazi, ogopa sana radhi. Mtu mwenye hadhi, napanda kila ngazi. Sina time ya kubeng na wenye vichwa panzi.
Like I told you before, it's new low flow. Expensive rapper. I'm here. Yo, Loso. Najua mashabiki zangu mnazipendaga hizi stem. Na solution watu wangu. Igesa. Wa. Udikipala, Mr. Opala. Udede, classic. Expensive sound. Venture. Batman Shoma.
Yuko kwake huyo.